waa barnaamij wada tashi ee wada tashanayaan bulshada qaybeeda kala duwan sida haweenka, dhalinyarada, odayaasha dhaqanka qaybooda kala duwan, inay ayaga gaargaarna u tashadaan, kadibna ayaga dhexdooda haddana ay wada tashadaan. Waxaa looga hadlayay sida maaragtay bulshada deegaanka ay maamul u samaysan lahayd, ay maaragtay oo ay maaragtay ayaga maaragtay deegaanka horumariya oo ay ku wada qanacsan yihiin oo maaragtay maaragtay sanooyinka soo socda hogaamiya. Waa isleenahay maamul ilaa xad bulshadu ku qanacsantahay inay kasoo bixi doonaan hadduu allah awooda la raali ka noqdo, sababtoo ah bulshadu markay tashato oo ayadu go-aankeeda ayadu leedahay oo maaragtay hababka iyo sistemyada wax loo samaysta keliya in la baro oo maaragtay ayagu tashataan oo ayaga maaragtay ay wada hadlaan oo ayaga maaragtay marka hore waa laga yaabaa in talada lagu kala duwan yahay, in fikirka lagu kala duwan yahay. Marka ugu dambeysa laakiin waxay noqon doontaa talada iyo fikirkaba mid lagu wada qancin noqon doontaa, ma garatay?